Picha namba 9. Musa na sheria yake Mungu. Wamfuatilile Ibrahimu, wanilitenda kaya likubwa litakwacha miti Israeli. Musa na nange, mkuzaliwa mwake Ibrahimu. Musa na nange, animwamini na kumkubali Mungu. Siku moja Mungu aninchema Musa pakilima. Apo akampa sheria awafundishe wanu. Picha ino inkutiloje Musa ayuluka pakilima na sheria yake Mungu jiandikiwe muvipande vya mayanga. Mungu alembela wanu wote watekeleze sheria yake.